waxaad nagala socotaa waa SBS Somali.
Australia waxay hadda gashay maalintii 19aad oo ka socda talaalka COVID-19 iyadoo shaqaalaha safka hore iyo dadka waayeelka ay yihiin kuwa ugu horeeya ee la talaalayo. Iyadoo ay malaayiin kale wali sugayaan talaalka koowaad, ayay SBS News soo baartay goorta qof walba uu helayo talaalkaasi. Waqti aan fogeyn, malaayiin qof oo Australian ayaa heli doona talaalka COVID-19. Laakiin talaalkaas ayaa 5 weji oo kala horeeya lagu bixin doonaa, iyadoo mudnaanta la siinayo hadba dadka nugul, laguna bilaabayo dadka halista ugu weyn ugu jira in dhibaato ballaaran ka soo gaarto COVID-19 haddii uu xanuunkaasi ku dhaco. Haddii marka aad ku wareersan tahay kooxda aad ku jirto ama wejiga aad ku jirto, waxaad ka eegi kartaa nidaam lagu ogaanayo oo internetka la geliyey. Nidaamkaas internetka oo dawladdu diyaarisay ayaa ku weydiinaya dhowr su'aalood oo ay ka mid yihiin da'daada, caafimaadkaaga, iyo shaqada aad hayso. Markaas ayuu websiteku ku sheegayaa meesha aad kaga jirto safka iyo marka kooxdaada lagu bilaabayo talaalka. James Shepherd, oo ah nin degan Melbourne, ayaa xaq u yeelanaya talaalka marka la gaaro wejiga 1B. Ninkan oo 34 jira ayaa laga helay xanuun ku dhaca murqaha wadnaha oo la yiraahdo cardiomyopathy 5 sano ka hor, waxaana wadnaha laga qalay 2018, taasoo ka dhigaysa inuu halis weyn ugu jiro COVID-19 oo uu aad ugu xanuunsanayo haddii uu ku dhaco.
All transplantees live a life on immunosuppression medication. So
dhammaan dadka la qalay oo xubin jirka ah laga bedelay waxay ku nool yihiin daawooyin caburiya difaaca jirka. Jirkeennu aad buu u caqli badan yahay, ayuu yiri, markasta oo wax uusan garanayn la geliyo sida xubin qof kale, jirkeennu wuu weerarayaa oo wuxuu jirku leeyahay xubintan anagu malihi, sida wuxuuna ula dagaalamayaa sida uu ula dagaalamay jeermiska iyo caabuqyada kale, ayuu yiri. Taas macnaheeda ayaa ah in Mr. Shepherd iyo gabadha u doonan ay taxaddar dheeraada qaataan si ay u hubiyaan inuusan COVID-19 ku dhicin ninkan, waxayna walaac ballaaran ka soo mareen 2 jeer ee xanuunku ka dilaacay Melbourne. Ninkan ayuu talaalku uga dhigan yahay in noloshiisa caadiga ahayd uu dib ugu soo noqon doono, sida inuu bas raaco ama saaxiibadiis la kulmo.
For me personally, I guess it means it brings back a bit of that confidence and lessens that anxiety around.
Shaqsiyan, talaalku wuxuu ii soo celinayaa kalsoonidii, waxayna yareynaysaa walaacii aan ka qabay inaan tago meelaha xanuunku ka dilaaci karo ama laga qaadi karo, ama ha noqoto inaan raaco gaadiidka dadweynaha oo aanan sannado raacin, ama inaan tago goobaha cayaaraha lagu cayaaro oo ah wax aan aad u jecelahay. Marka haddii sida Mr. Shepherd aad aaminsan tahay in markaagii talaalku soo dhow yahay, sidee ayaad u ballansan kartaa? Uma baahnid inaad isu diiwaangeliso talaalka ama isgeliso liis sugitaan. Waxa aad u baahan tahay oo keliya waa inaad ogaato wejiga aad ku jirto, markaasna aad waqti dhigato marka lagu soo gaaro. In ka badan 4,600 oo dhakhaatiirta xaafadaha ama waxa GP-ga loo yaqaano ayaa hadda loo ansixiyey inay dadka talaali karaan laga bilaabo marka la gaaro wejiga 1B. Madaxa urur matala dhakhaatiirta xaafadaha, Dottoressa Karen Price, ayaa ogaatay in xarunta iyadu ay ka shaqeyso ee ah Nepean Healthcare oo Melbourne ku taala loo ansixiyey inay ka qayb qaadato talaalka. Inkastoo Dr. Price ay sheegtay inay jiraan faahfaahina dheeraada oo hadda ay weli ka wada shaqaynayaan dawladda iyo dhakhaatiirtu, haddana waxay ku dhiirigelinaysaa in dadku la hadlaan dhakhtarkooda oo ay weydiiyaan goorta la talaalayo.
The last 6 months of my practice, we've been talking to patients about the vaccination and as information's come to light, we've been sharing that with our patients.
Bilood ee la soo dhaafay, xarunteeda waxaan bukaanka kala hadlayay talaalka iyo isbeddeladii u dambeeyay. Si joogto ah ayaan ula wadaagayay macluumaadka, ayay tiri. Haddii aadan dhakhtar gaar lahayn, dhib ma laha, talaalka waad helaysaa. Laga bilaabo wejiga xiga A1B, wasaaradda caafimaadka ayaa daabici doonta dhammaan liiska goobaha dadka lagu talaalayo oo aad ka eegi karto kan kuugu dhow. Goobahaas waxaa ka mid ah dhakhaatiirta xaafadaha ama GP practice-ka waxa loo yaqaano, farmashiyaasha iyo rugo caafimaad oo ay maamulayaan maamul goboleedyada dalku. Hase yeeshee, Dottoressa Price ayaa sheegtay in qofku yeesho dhakhtar u gaar ah oo arrimihiisa caafimaad mar walba uu kala tashado ay tahay wax aad u fiican. Haddana ay tahay fursad fiican oo qofkii aan hore dhakhtar u lahayn uu dhakhtar gaara ku sameysto.
It's an investment in your health to have a regular GP. We know we provide great outcomes for healthcare generally.
Dhakhtar gaara yeelato waa maalgashi aad ku sameysay caafimaadkaaga ayay tiri. Guud ahaan waxaan bixinaa natiijooyin fiican oo caafimaad. Waxaan ku talin lahaa inaad xaafadaada ka baarto rugta kuugu dhow. Waxaan runtii doonayaa in qof walba istalaalo, ayay tiri dottoradu. Haddaba marka waqtigaaga la gaaro, maxaa dhacaya? Dottoressa Price ayaa sheegtay in waxoogaa goobaha talaalku ay kala duwanaan karaan, laakiin intooda badan sidan ayay u shaqeynayaan, ayay tiri.
Pretty much you'll be walked in, you'll be spoken to about how much you're aware of what's going on and your consent process.
Ayaa tagaysaa ama galaysaa, waxaa lagaala hadlayaa waxa aad ku ogtahay talaalka. Waxaa lagaa hubinayaa inaad raalli ka tahay oo ogoshahay in lagu talaalo. Kadibna su'aalo ku aadan caafimaadkaaga ayaa lagu weydiinayaa. Kadibna waxaa lagu geynayaa meesha dadka lagu talaalayo ama lagu durayo, halkaas oo mar kale lagu weydiinayo doono qofka aad tahay oo aad ka jawaabaysid su'aalo sida magacaaga iyo da'da aad dhalatay oo kale. Markaas kadib ayaa lagu talaalayaa. Markii lagu talaalana waxaa dib lagugu soo celinayaa qolka sugitaanka oo lagaaga warqabaya intii cabaar ah. Kadibna waxaa lagu siinayaa macluumaad talaalka la xiriira iyo dhibaatada ka iman karta oo waxa side effects-ka loo yaqaano. Talaalka waxaa bilaash lagu siinayaa dhammaan qof kasta oo Australia ku sugan umana baahnid Medicare card. Laakiin saraakiisha caafimaadka ayaa sidoo kale doonaya inaad la socoto waxyaalaha ay tahay inaadan samayn iyo inaad iska ilaalin karto in lagu khiyaano. 10 maalmood ee u horeeyay ee talaalka la bilaabay, hay'ad ilaalisa khiyaanada ee la yiraahdo Scamwatch ayaa heshay in ka badan 30 warar kala duwan oo la xiriira khiyaanooyin talaal. Waxaa ka mid ah khiyaanooyinkaas kuwa qofka lagu leeyahay maal gasho talaalka, qaar iska dhigaya inay daraasad sameynayaan oo raba inaad macluumaadkaaga siiso, iyo kuwa leh caymis talaal oo been abuuraanu ku gelinaynaa. Haddaba maxaad samayn kartaa si aad isaga ilaaliso khiyaanooyinkaas la xiriira talaalka? Waxaa lagu talinayaa inaadan qofna lacag ku siin talaal, waana inaad talada ka qaadato oo keliya dhakhtarkaaga ama wasaaradda caafimaadka.
Like us, la wadaag, wax ka dheh, lana soco barta Facebook-ka ee SBS Somali.